Oh, yo, Has it been good to you?
Can we move like this?
Song one more time.
Ibu Chimo, 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 Chimo